Allez papa d'initier. Tu dis ma
oh, main switch production.
Everything I do, papa bless me like Sarah. I pray for better life, kila kitu kiwe sawa. I'm so faithful to you, I'm your loyal servant. Papa bless me, bless me. Wanifanya nicheze, na kusifu na sepela. Wanifanya nicheze, na kusifu na sepela. Wanifanya nicheze, cheze, cheze, cheze. Sarah, I pray for better life, kila kitu kiwe sawa. I'm so faithful to you, I'm your loyal servant. Papa bless me, bless me. Wanifanya nicheze, na kusifu na sepela. Wanifanya nicheze, na kusifu na sepela. Wanifanya nicheze, cheze, 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 cheze. Like Sarah, I pray for better life, kila kitu kiwe sawa. I'm so faithful to you, I'm your loyal servant. Papa bless me, bless me. Wanifanya nicheze, na kusifu na sepela. Wanifanya nicheze, na kusifu na sepela.